Not feel good, sim chenzo. Many kill me, na yako michenzo. Baby, hello, twenda slow slow. When I mimi daima simu shokesho. Sema no no, keme ya pepo. Wakija na visha wishi mambwa koko. Nasikia ra, ra, kuwa nawe baby. We wangu wa noto, wengine michosho. Kwako sina gama pepe. Nasikia ra, ra, oh ra baby. We wangu wa noto, wengine michosho. Staki mali uende. Lote lote, hasta siko. Haste haste, oh, oh. Kote kote, mimi nipo. Paka nizikwe na we, oh, hey. Unanichomeza, moyo ni umetosheleza. Nitakudekeza, siwezi kabisa kukupoteza. Hey, unanichomeza, moyo ni umetosheleza. Hey, nitakudekeza, siwezi kabisa kukupoteza. My love, my love, my love, my love, my love, my love.
Yeah, yani shingoni umenika, hapa yeah. Sifurukuti umenika, hata sina mbawa ila naunaka, napa. Umebarikiwa mwendo na bambata. Hata kukupata naona nizari. Mana hata yu siku ndoa naona nimbali. Kwenye swala zima la usafi nimekukubali. Yana nanukia makwapa mpaka majewali. Hii safari tutafika tu mdogo mdogo. Napenda utamu nionjeshe kidogo. Pika kisamvu na kuja home na muhogo. Wanangoja tuachane ili wongea wana dogo. Wazini na kuzimia na unajua. Ukiwa mbali sichepuki wanajichua. Kwenye show kama kawa na kisanua. Ukisifikicha mingifika na zikamua.
Unanichomeza, moyo ni umetosheleza. Nitakudekeza, siwezi kabisa kukupoteza. Hey, unanichomeza, moyo ni umetosheleza. Hey, nitakudekeza, siwezi kabisa kukupoteza. My love, my love, my love.